sabato rifato. Na siku hii ametukusanya ili tunaweza kumwabudu. Tunamwabudu kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, yeye ni Mungu anayeweza yote. Somebody lift up your hands and tell him, Lord, there is no like him. Father, we adore you, give you praise, give you praise, oh God.
Usiku kucha
machozi unayetupa amani Baba, twa kuabudu nayesamehe dhambi Jehova, unayeweka roho zetu huru, unafungua minyororo ya shetani. Twakimbilia kwako ewe Baba, msaada wetu ndiwe, tegemeo letu ndiwe. Unatutosha Bwana, tunakiri wewe ni Mungu na zaidi.